namantere ngodi yande sappo e jeddi minta chapan tati sido kala ngo habaruji fulfulde ande sembe habaruji min haltana halani hono talkurdu fawarje ministere haw jende hono muraduji leydi Niger leydi Yassine ko neldi yaade e hono fawarje ministere haw jende hono en dan leydi Europe to en da France do fi ko darto goddo jodani ko leydi en dan France do leydi Niger wiide ke no gay e jeta lewru en dan wonno ko timmi e do fi ko darto manga ko makko e jonde makko do en dan non ni fawarje ni chapantate go lewru out hitande duubi naaji didi wonno ko fudda watnede en battu jeewde hono safareji fina tawa menen kanye balebe en nanan du kon nanni kambe du kon na ko be ngada ba ko taadu be ngala be ngada hikka golleji sanne do maccu yewtare men pinna hande nden haaltana hala hono fawarje du kon nanni ko wete mirai vert kandu kan wonno hono lefol mangol keccol kanngol tay wada am der leede enda maradi jaate ko kale hala maccu sumana man jangaton kibaruji de fulfulde ko ri jamone e modon e le kibaruji den kalna halle ko e kibaruji wiide ni hono se jewama hono juude noga e jena lewru tundu enda wonno ko ministere hawjinde muradu leydi Niger leydi Yassine faande ndu konna ni bibbe leydi Niger tabbe leydi Yassine ko be minnan yaade e ministere hawjinde hono fi Europe kany e muradu leydi France yaade leydi Yassine do fi ko ndarto neddo gondo jodani go leydi ndi do ndi France do leydi men Niger wiide ke hono talkur ko hokkotomo jonne de sembe makko hono ittama fa laabi dun du kondani wonno do filla hono bata kengol ministere hawjinde muradu leydi Niger leydi Yassine neldi wiide ke hono hunno ko lati du hono wakkati o hoyjana kanko neddo gondo jodani leydi France ner leydi Niger do ndam wiitake gam baldi don ko hokkano fa dilla e leydi ndi enda jonno bako dilla don enda sembe makko be itti do har filla ko dartal kundo hokkano du enda elunoga jet lewru utto ko jabbi dum nene ne ka dum do ko ndam wonno ko be kolli wiide ke hono hande ne enda kanko gondo jodani go leydi France o wala fu sembe o wala do ko ndam bawde do fi jodani go enda yorno ANP hono kokko be kibaru be leydi Niger haliri nani faar jene le kibaruji di gouvernement leydi Burkina Faso kadu kono ele sawar ministre mo be ngadi ni be kali wiide kebe neldan hon orgal sogeji godon warde do leydi Niger al e hon faande hertade orgal ko cede yawo hawrtel leddi jadian ko ngonde bangi hernange Afrique adi wadde leydi Niger be bi se dum wado wi tawe kambe be darto be balla leydi Niger do fi on dum wonno ko be kali ele sawar ministre be enda nene ne kadu be kolli du wiide ke dum du yo ballaga no fahande e do fi kerol ko lati toñangeji ko waji jude gergam batte al hippitade leydi Niger fu ndenago leydi Niger dum kanyu e ndenago leydi Burkina Faso kan hauti be bi dum du konda fu yerno bibbe leydi Burkina Faso wono kolliram colonel major Kassoum Coulibaly kanyu wonno ministre kawjido fila sogeji kanyu ndenago leydi Burkina kanyu won ko filli kado filla ciagal ko wurti le sawar ministre be tonenda nonni ele kibaru di fawari jondu konda ni en kalina hala wiide ke chapantati e go lewru utto dubi united di warde joni hitande fu edu watne batu yaade e safariji fina tawa e safariji balebe e leded afrique do endam hitande hikadu konda dum watte kanon won do leydi niger be aade ke wiide ke be kebata wadde golleji fu joni e do majjum dum wonno ko goto e jiado ele hawrter mabbe kambe be safari balebe do leydi niger hali Iliasu Ogitan kanyu won ko halni bandi mi bite do leilanu
batu nyaloma non wodi mana sanne gan hitane fu ibu wade nyaloma du non ittanado gan nyawtigu safare balebe anden du fotodiri e nyaloma o wakati mo leddi meden tawa dermu kan waddi ko batugu enden wadiraka hano nogu wowra wadi leddi denno ministro on enden waran na o wada goddo wardo inde makko batugu dermu inde kolle safareji balebe nyawtigu himbe hikka wala ko wada ministro on enden ni wadi hutube mu hanki halude do nyaloma o anda min nanay beldum majju amma miden gatti tammude ma wuri mu Allah yari bayla heba
que les choses vont se relancer l'année prochaine inshallah
nanar fila cella ni wadi nyala ni hon neddo fotte himbe tawrtebe hono nyaw gite do kala tan gite jono woji coddoy ma jaa jono dandor baleje gan sudde gitte enda e nangena himbe dum du ko na hono ko lati satar masane ko yaa to en le region mo maradi docteur Sadatu Iliasu lati do kany o en dan wonno fawar joni kawjido doctorole wonde to zone 2 ner gallure maradi nani ko yewtani do fi nyaaw gitengo en dan Mohamed Mamma
c'est vrai on est en période
ko nga dungu taweden wodu be nyaaw gitte no gadde to amen nyaawtigu nyaaw gitte de en dan dermu gitte neddo nawata no ngancha nyaaw gitte de du fu no wodi ko wattata de nanga neddo sollare na birgir dabaji watta gitte neddo no nawa no juwa hitere sey wojja fa yotto de nanga ruddude gondi nyaaw gitte de du no nanga suka e mawdo fu no wodi diele diyan ko du wattanta neddo gangan challe de en wattade danorde gitte ka woni ko hisina neddo nyaaw gitte de no raba deni neddo boyi wadana ka safari
a evolue sans traitement
nani fawar jondi konani ele talkuru andinor ko be burtini ono himbe pam ka wonno fedele duna hawjide fele nyamri be bi ko watto himbe leydi Niger milioji nay ujunaji kemetato ka en won ko yitta e wallama do ko yaawi yaawi har fila ko darto ngure hew mabbe do ko na rewbe kanyo sukabe no enda dum dum be burtina nana noga e jene lewru utudu enda wiide kedu fa hande ni ele nyala nyande wi anoma hon ko watto himbe milioji tato himbe ujunaji kemetato leydi Niger kan yinno tay wallama sabu ka en woni hono no milene ni rafi kejoral ngure wa hewtade jonno alle fi ko darto hono wakkati mo ngonde enda ko watto milioji jeddi himbe ujunaji kemetato ka en woni ko tawa fawar joni hono de hakkilaka dun nato ander majjum den ne hunno ko latidu be kolli wiide ke fi politique ko de leydi ndi kanyo ko no waddu enda kanyo won ko waddi dum joni hor mu bi ko watto himbe milioji ujunaji kemedi don ka en tan won ko hebi ballaga e lewru uttundu enda yerno pam on enda holliri non ni fawar joni ko re le kibaruji meden ni fa enen kala hala hono fi ko darto batu ko hanno wadde to enen ingal ko te kir sale hitade hikka hono lamu leedi wondi lamu di enen be bi hono kambe enda be gatta fijo ko kana woni be gandan dabaji tufore kanyo jewgo nyawti ko mudu en fa wodam dum waddini kapan dental pelle hono faande durobe to enda agadez be notake do majjum mbiyete do faande du Umaru Yelli kawono horje mabbe o halni Musa Mamman dimoni welwel ko be ji basenini fijongo wadai to enda ingal
ça tombe à pic parce que pour nous
minen durobe hana hiroji fijoji gattedi der kir sale o endam pour yarude min ton endam tufol dabaji e jewtinaade cellal majji dum woni ko buri yarude min ko wi'a fijo wala de dabaji din endan tufete weli min sanne e lawol goldu dum wi'i ko dabaji din endan cellal mu en jewtinte dum du beydaadi non gan denno dum wadata ken agade zender e maradi to dum yara dabaji din di tufe amma min nana wi tawa region tawa no limti der siriade kirsale o enda denne miden gidi tawe tawa wattama der nokkuje dum yara dabaji di enda
que tawa soit aussi concerné
nani remobe tawabe ele commune mo tagazar departement mo belle yar ka en ko nan gonano fawar jonne goldida e birgiri hono birgiri men en fina tawa latin kambe ko mabbe on ko hawrtu kulantareje ko wada dum kulantareje kawrtere ko wada dum waddi ko fawar jonni wi'eta ken fedde gono e labusitari ko nan himbe no latibe rewbe won ko hawrunde mudum sene be jidbe ngada kalije mabbe dem mabbe fu birgiri ni won ko be gattoto no birgiri ni wadirte hadizatu sulli kanyu on enda yo goto e rewbe enda nan ko hanni bandi men mbiyetedo faande Seydi Abdou Windi tan ele wuro Windi tan to
birgiri enirani bokassi deno wade lopal bruettiji tati edante birgiri dabaji bruettiji mun tati nyaane kandu bruettiji mun tati tulbe bruetti goto e feccere doni bruetti goto e feccere dumo bruetti goto e feccere dalabu feccere pake mudum sukar kilo demi dia litariji chapan etati neddo no siwa no irto dira de neddo watta dago na cekke sudda dum subaka ela sarfu neddo no irtan dum faadu wada balde nay fuño gon wadan do majju neddo botta ko watta kilo goto watta pake sukar e litariji dia laso irto dira faadu yotto balde jeddi bada balde jeddi der nyaloma de worre neddo irtata dum faadu yotto balde jene jonka neddo hebi birgiriji
bur jote dayna
namatir ja fodo denene kayni ton enda leydi difadu konda ni hono general de brigade Ibrahim Bagadoma ka wonno gouverneur leydi di o wadi jahangal to wiyete goudumari le departement enda gam batti yoyde hono fiko dartu himbe wonno der Boko Haram hembe sappo e jeddo muybe tay warti wuro denene ko be ngana konda ni se yama hono worbe chapande jeego e go o rewbe sappo e tato suka famarbe chapande e tato dum fudu konda be gartu non gam batti yoppude man faydi se ketne nane hono fa hande ni ko himbe meyne sorowa haadi do fi garto mabdum enda wakati mo mamman Idrissa Landibe
e jiida nimbe wartiraabe der jamaare gacce fuwala der mum kulle kewde de be ngadi min jewtina kedum gere mabbe no kala wiide nim city sane ko naati der pelle Boko Haram dum duuna wadan ko hedditibe der Boko Haram be njoppa malfaaji mu en wartude le koreji mu en min gadda gurna amin gacce gon fuwala der mum
kalani ba agani la
yar muhimmanci wodi na fakka sane gande be gari jonde jannon du yidi kabe gattede de en fu no accete kasay du wodi sanne gonnati gollida holli toro mabbe de enda be gara be jodo do himbe dum tefana be golle dudde be gada mi e giide am be gadi koodi
da suka yi wannan shawara
sun zo kenan ina kira
de be gari mi do watta dani yaade ummatore amin de enda de wada munyal jodo daade he mabbe gan Allah kan wada ni be wala du ko hada dum la
banda zai ya kare
nani e lewru e tenga wala wonana to endani hore hudo leydi matamei to wonto debbo gon tawander ngesa no happi hore mudun no mayi debbo du wadan du chapantati e joy ko wodi e lekki won ko happi hore makko le ngesa gawri godon dum waddini ko fawara jondu ko na prefet mo departement kantie mbite do Moussa Dantani famini himbe numi woni ko be pammi e do maccu.
Effectivement, le 28.
Gonganam ya noga jetate lewru utuno min kebi habaru to polisi din to wi'a debbo gon wartake ko wi'a gongol wada no debbo no mo hore mun sopti mbawno do sawrede Kano der Nigeria de wotere subaka o ummi yaade le gese te foyde gori kom o yitay dum o boyi mo jodi don denno bili hore makko e lekki wartade dubi makko chapande tati e joyni wodi du ki sukaabe dubbe ko andan do du iri fi o ndegon sador maji der baade kan waddata dum fuudu ko wi'a no debbo non jaado te foyde gori dum der gese denne wakati mun kay hore makko soptaaki
do problème mental.
Non antere yotal men pinno en kali hala maradi kan won ko jaate ngan kalo en hala hono leful mangol keccol mbietengol mirai grande mirai verte dum du konda no wono watte e kulle ko watte der mudum fu kan won ko fawar jondu konda ni colonel Lawali Soumaila latir kan won hore jo fi ko darto ladde je jaato en maradi hala ni Mohamed Mamma.
Grand Mirai Vert no tindine gollude no kure moƴƴinde ladde e jaayam soɓɓirde hedde gidan rumji d'accord mayayi yottade soɓɓirde tisawa ton golle ɗen enden tokkirta no wodi awre leɗɗe de watti jokke e ladde wonnode ɗon moƴƴinde leɗɗe ladde den wuura to karaje mun du baati sey ɗum golla awude leɗɗe na ko nandi titta ko watta karaje ɗen enden ummu sigila non mo nafa himɓe ɓe awa leɗɗe du ñameteɗe misali haako majje na leɗɗe ɗe ɗum itta neban he muɓɓen na ɓiɓɓe majje bonƴite gaɗe goɗɗum nder sigila o enden leɗɗe meɗen ɗe ɓurɗen nawtorade ñameteɗe noon na leɗɗe nawtorteɗe nder ñawtigu noon awre e hilnaɗe leɗɗe ɗe endan kam ɓura hokkede sembe hunde fuudu ko watta ladde nden wilita wuura no hokke sembe
to wonnan sagalzata karfash
noye ɗum sigilorto golle ɗe
to anka ɗo ka
leydi fuu no woodi sigila hoore mum amma du ni no woodi laabi joƴƴinteɗi gollude sigila on dow laabi ɗi du leyɗe ɗen enden ballirte sarusi amin kandu ardi golle sigila on ngam ministére amin kan hawji fi on sigila o hana domol ladde e jaaye tan hawji omo hawji du fi deme misali remude kulle ɗe torrata ladde e gese ɗen
enden
ɗum fuɗɗi waɗude ɗum
eɗen mbawi wi'ude ɗum fuɗɗi gollude sigila o enden grande mirage verte o enden sigila noon mo dermu ko nafata himɓe ladde e jaaye muɓɓen kan en gollete nder makko kañƴum du hokkete sembe illa de golle ɗe enden no he waɗede misali moƴƴinde leɗɗe ɗe enden e bilita karaje e gese batuɗe ɗen du ummito ɗum fuu ko waɗete noon golle mirage verte o enden hoore mum mi wawa wi'ude e puɗɗama amma waɗino wakkati gom ko cede gom keba har kornaka ton enda e takkul golle gom gadama.
Edo ɗon woni ko habaru me fulfulde tili hannde ɗo studio kalangu e kelto kettiɗo min fu mi accida ha wa Ousmane wadda habaruji e ɗengal Hawsankore. Assalamu alaikum, mbalen to jangwade.